guess I'm going. It's all about love, baby. Na unajua. Thanks God amenipea superwoman. Wanikea sina share na kina Shabani. Nikisema subiria, subiria ndani. Unaningojea hadi jua likitua jioni. Nisiporudi ni emergency. Niko kwa chuo mnaifaidia currents. Coins siku zariwa nazo be patient. Nikizipata tutabuy house na defense. Si warazi wanabonga mingi. The same topic hata tuna shilingi. Sina kazi ninaringia nganini. Hata home hatudishi kwani na kutunza vipi. Hizo matatizo haziezi let down kwa pens tukishika na sisi. The way you bend down kwa chinu kikazano mera nasikia ngafiti. Give me a love, misses me, ain't go tripping me. Top 5 shitty things, you got number 1. Promise never let you go if you let me down. You got number 1. Give me a love, misses me, ain't go tripping me. Top 5 shitty things, you got number 1. Promise never let you go if you let me down. You got number 1.